gudoomiyaha degmada diinsoor ayaa dhagax dhigay dugsiga sare ee degmada. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal shacab degmada, bahda waxbarashada, haween iyo dhalinyaro. gudoomiyaha degmada diinsoor axmed aadan cabdi ayaa sheegay in maamulkiisa xoogga saari doono horumarinta adeegyada aasaasiga ah.
Dhammaan ummadda ku nool degmada diinsoor waxaan ugu hambalyeynaynaa maanta inaan dhagax dhigayno dugsiga sare ee degmada diinsoor. Bacda ilaahay waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo mashruucyo la taaban karo aada u waaweyn oo ka fulinaya degmada diinsoor. Mudan madaxweyne, mashruucii iskoolkii dugsiga sare oo in muddo aba laga la'aa degmada diinsoor shacabkeeda iyo dhallinyarteeda ay u adi jireen baydhabo iyo xamar, ayaa maanta ilaahay wuxuu noo suurtogeliyey in degmada aan ka dhagax dhigi doono dugsiga sare dhismihiisa. Mudan madaxweyne, aad baad u mahadsan tahay, jazaakumullahu khayr.
Si kastaba, ardayda ku nool degmada diinsoor ayaa dhibaato ku qabay helista waxbarashada dugsiga sare iyagoo magaalada Muqdisho iyo Baydhabo u aadi jiray.